final. La chica dice si bien
busca.
Oh, na, na, na. Courage, first of all, I thanks to the God for the bread that I got in my life. I see in a kasoro, akunitupa. It does not legal in my life. Wapo waloponda, ponda. Eti wa imintanguka. Nasiri kusonga, songa. Wakiniona wanakurupuka. Kina nani wanashindana na moto. Nita wapachanga moto. Awafiki sibishani na watoto. Understood you to bishane kwa maboko. Isteli yangu mimi. Makonde wakusini. Wanashindana na mimi. Mimi moja otisini. Kabumba!
Niko gangari kufuka choma bandari. Mifuko ni masalari. Danzana ni na bakery. Yeah, ni super na kuja kama kupa. Mziki kwangu kazi bude na sina mapupa. Natema, natesa, nafanya ngine kutetema. Nairobi, Mombasa, Darisa na Kigoma. Super jo na super boy. Huku mindo superstar. Mulilinyi makolabo saizi kizedi na pa. Nakanyaka mdogo mdogo pale mbele ni kinga. Niko soba, natema kali doba. Kijana from Madara na piga sola na doba. Natoka joko sovo so na
yangu mimi makonde wa kusini wanashindana na mimi mimi moja otisini kabumba
wanaroga hao
wanatetemeka na natobo wakati kati yao
from Nigeria.